обыскать. Давай, окей.
Général Dangote, le grand Mamao, Mama Dangote,
ona mpaka leo, majibu sipati, yani mpaka leo mebaki katikati.
Didi Santos,
rafiki, rafiki, rafiki wa kweli ni nani? Rafiki, rafiki, ni ndugu wa majirani. Unepati na kwa stare, wakulia na we msibani. Wakukosa kuongeze, ama yule wanipe nami. Kwa zeno nimekoma,
rafiki yangu pesa. Rafiki yangu pesa,
Ricardo Mo.
Rafiki yangu pesa, rafiki yangu pesa,
Don Fumwe.
Asaji, aji,
aji,
jibu Dangote,
aji,
yamaji, aji,
aji,
na chini benzi,
aji,
asaji, aji,
aji,
jibu Aketo,
aji,
akumbeji, niji,
aji,
chipolo bolo, asaji, aji, 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 aji.
La présidente Mama Samia,
aji, 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 aji.
Fachi beton
Boloki
Nazi Gito Nazi Biden Nazi Sugali Tobira
Nazi Makambo Nazi Biden Nazi
Beto Kangama Zinda Bangun Zinda
Zinda
Zinda Bangun Zinda
Zinda
Ose Preta Zinda
Zinda
Ose Preta Zinda
Zinda
Zinda Bangun Zinda
Zinda
Ose Benza Zinda Mama Lia Bangun Lia
Lia
Lia Bangun Lia Mama Lia Bangun Lia
Lia
Joseph Bertie
Kiwango
Kiwango Mamu
Kiwango
President Hussein Mwinyi
Onyache na muti leo Nataka nipati nipatike Nyache na fora leo Nataka ni mwenye utike
Nyache na muti leo Nataka nipati nipatike
Nyache
na fora leo Nelson Kisanga
Nataka ni mwenye utike
Onyache na muti leo Nataka nipati nipatike Niache na fora leo Nataka ni mwenye upike
Niache na
mwenye upike
Sisko Gitenge
Niache
na mwenye upike
Mwambie marafiki
Tanibeba mbo
Mwamimile
Tanibeba mbo
Agawana
Tanibeba
mbo Kaya musha
Tanibeba mbo
Yani
mwenze
Tanibeba mbo
Nasema ye
Kukwa fela
Pusa 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 mama
Diego Olomide
Pusa bebe pusa
Pusa
Yaka
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 Yaka Yaka
Yaka
Yaka
Yaka
Yaka
Yaka
Yaka
Yaka
Yaka
Yaka
Yaka
Yaka
Yaka
Yaka
Yaka Yaka
Yaka
Yaka
Yaka
Yaka
Yaka
Yaka
Yaka
Yaka Applause papa
Hey
Applause Daima
Ah
Yes papa
Hey
Yes Daima
Ah
Mama Lisa na Londra
Yaka
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 Ma mera yo papi
yeah.
Mama se pera
yeah.
Mera ne baoui
oui.
Mera ne mayo
oui. Mera yo gabien
yeah.
Mera se bela
yeah.
Mama lo baoui
oui.
Mama lo banco